mwa bali mwa
Wotili lozi bwanduwa Opu onye, opu ala na zonwa Omero rankende nanjo
Igiriki,
ikemkendo ina mambala
Kanati mwa bali mwa
Wotili lozi bwanduwa Opu onye, opu ala na zonwa Omero rankende nanjo
Igiriki,
ikemkendo ina mambala
Ide seba
Nothing wa bale mo Mini nezo rara nina Wazi bonduo Ike gandyo yina mambala Odogu Ala nazo mwa Yezo mogo Ayake kene o Kenati wa bale mo Nana chinye balapa Nege mi vili bama Ege mi vi li ba ma o, nwa o Owe bidu wia Maka nana na chinye bale apa Nobu sita na kia Otu tunde ke labu genwe longwe be Otu tina na ori agade na ma o Maka nobi alo wako nyamuma Nobu nana chinye bale Nandye mali ipongu Garden doors up, and you don't know you're getting well on my belt. You know where? And nothing will bali mwa. Wotili lozi bwanduwa.
Opu onye, opu ala na zonwa.
Omero rankende nanjo.
Igiriki, ikemkendo ina mambala. Ide seba, ide, sadiwe, sadide, aide, ado. Yeah.
Abuanya kanyi nekuo Nyabu chief Kenneth Chia Diniz Obalemo Ogalanya
Igwedo, Igwedo Udogu
Ala nazunga Omesilo fubase nanando Ogelega Ike mgandyoyi Nandyo mambala Ozibondo Mulodogu Na village anapo Isi yi Nobodo nando Nobodo anambala Manana nyabu Le chief La faro bi kwelo Obale mo Papa nye bye bye yo Manyabu le chief O bi kwele Kele no wa Nota wa nyoma Nota wanya dema o Bola nedu Obalemo Uloko wanya oma Soya wanya ma o Negadi o mama o Apo molo mumu ni meke Mana nyago keneti Ogo la kukwa Nyago primary go secondary We mese we nebe Lagos o Loka kukwa Na Trebio Medical School Nobodo Lagos Weko nyambarito Anye kwa lanyaka Iwe Wabu nyajeli Nankongi ya mwoke Weba napo Chibi mane lado basim Nyazuli kweto Napia Owe bulodo Owe lono kubasi Onu esi niwe Wanya kenete wabalum Inye no gezugoy Wandi mwazi weponya Kenete wabalimu Inye no gezugoy Wogi gebido mebi vege na chigi balaba no Wogezugoy Wandi mwazi weponya Abani mabia Kuzibeli nyambolo guna mbapu kwa Mbo jijesia we nata Owe ronya bob ndị mmụọ ozi gwara ya igwe dị ogogo prinsa obodo wee tibe obodo wee gbaka obodo nwere onwebe ndị nọ nọ ya wee binie ndị amala ikpe ọnwụ onye golo ogwu nwụọ onye be tukwu ekene
ebole ya
ndị ọhịa chuga wee binie ndị akwụ ibele wee binie wee gaba ije iwu golo ebube chukwu ọkụ nni wee chala ọkụ anambara wee tibe iwe dogogo krisa ebe niile ti imo steeti n'enugwu na-eti naijiria wee tibe igwe dogo nwa ka mma obodo mụtazi gbanwe pasi na ọdịka anyị na dị obodo mụta aka n'oghọli obodo agbalị nye ọsọ ego anyị gbanwee karịa anya lụ igwe dowe buli ike kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji mara igwe bụ odogwu CEO Boko Haram West Africa Limited CEO Prince Kanoba Nigeria Limited
Ogalanya
Prince Paradise Hotel and Suite Onaka Onye Goni Gade Managing Director Prince Ken Pharmaceutical Nigeria Limited igwedo n'inweli ego niri n'ozoro rana na ndụ
ọgaranya
ma bịa n'anya bụ igwedo ọtụtụ ibanye na-arụ niri nna dr igwedo gogo krista dr igwedo alcoholic bitters heritage alcoholic bitters igwedo heritage krista with meringa igbedo igbedo heritage abaso odogwu ibanye na rerika onye furu product ejere igbedo wele ọsọ golunye maka na abịa nanụ igbo tata product na-abọ na akpaike nke izizi bụ igbedo nke ịbụọ bụ seven kings power ọgwụ arụbara nwizu ọgụ n'igwe m onye
ịnọrọ ya
na na ndụ bebe ka ndị na ndụ ji nwee bangolio ma wee tụọ nye mmiri na-ezoro ara na ndụ odogwu ara na-azụ nwa ike mụ na-ejute na ndụ omere ọra ndị na ndụ ike nke ndị oyi na ọma mbara ma mọba ya ka tụrụ nye adụrasị ndị na ndụ mmiri na-ezoro ọra zoro ịmụ nke mụ kenneth nwa bane mụ
ọgaranya
o wee kele ịnụ nwanyị nụta nwanyị ọma lọlọ chinelo augustina ọbale mụ adadụ ọra mma nwanyị mma egobenu nwanyị ọma achalụ ugo nwanyị dị mma
echere
Owe mwalo nyumaka Chisom Augustina Obalemo Chimwabi Patrick Obalemo Obianuju Christine Obalemo Orebube Michelle Obalemo Chizalemo Olivia Obalemo Umaka chukuji ngozi eva
Evoleya
Ngozi chuku sinipa Onye chuku bolo bubwa kuo Owe lobi ocha Wezobo kwa bolonya
Enugo
Akakana temu obalemo Nabo nyasi mukeneli ya Ovu wani yo holo nanyo Dr. Sunday Ewele obalemo Senior lecturer, the University of Nsukka, Odogwu. Manemu no ya delo no ma o. Nyase mu kenele nyandio iya o. Ezibo ye ka jo nwanne o.
Emole.
Like a nende gili kego. Like a nende gili kego.
Chibdona tu sa jama.
Like a nende.
Nidye mwilo. Nobodo nando.
Like a nende gili kego.
Nyabu distributor
Dr.
Bredo Gogo Crystal Boda Nambara CEO Ajadons Pharmaceutical Nigeria Limited CEO Triple A Exclusive Hotel Nigeria Limited Chief Chene Dungwe Dibwe Oko sisi Malaysia Oko sisi Nukula Bagu Oko sisi Naya Dele Yema Chief Chasi Bwaza Akwala na Mpelo Dogu Akwala Mkeni Mpele Sunaka Manemo Naya Dele Yema Chukwa Meka Uyala Bishop Nkagule, Onyoma, Bishop Nkagule, Chief Chidozie Oji, Igwe Nidumota, Igwe Nidumota, CEO, Chidon, Integrated Service, Nigeria Limited, Chief Ifanyu Dezu, Oke mwani kula bongo Onyoma Oke mwani kudo dogu Uchenda kogolo Hiye yoba Nokuzu dogu Onyili mwabana saltu nina Hiye yoba bolo kemo Chief chukwa nonso Akukwa Yezo onyime o Yezo wele Onyime nken yezo wele Chief chine dudu anayi Shedum Iye lyoba Nkumu le yokego Yalo Chief atu sumabe Iwe pili Nakija chalobi Osisi oma nakija o Yeze chide belo Nokija ho Maga dele yema Anu molo bina sautu dalo National Lord Of Business Club Na sautu Chairman Iala local government Na South Africa CEO Farmax Investment Na South Africa Vito, Real Estate Management, Limited Vito Oil and Gas, Odogwu Ikwe Mili, Anumolodu, Iso Nande Nobwego Jivoke Chukwe Pundu, Alaji Koma, Odogwu Obele Chukwe Najoka From Adobe International Limited Onye Goni Gandhi Yebele Chukwu Osisi Hilari Chizaba Alana Puego Ala pule go no ma wulu.
Odo.
Ala pule go niga galise. Chiama na kuwa ba. Resources. Oga ele yema. Managing director. Majestic Cargo. Global Limited. Onyeko. Ala pule go no ma wulu. Innocent of Adila. Yeselu. Yes, I like you. Yes, I love you. Yes, I
love
you. Yes, I love you. Yes, I love you. Yes, I
love
you. Yes, I love you. Yes, I love you.
Yes,
I love you. Yes, I love you. Yes, I love you. Yes, I love
you.
Yes, I love you. Yes, I love you. On that one, I can't get an angel. If you did, you can't get an angel in a man. Can I tell you about the
moon?
You want to live on the moon? Of what you are, of what you are, of what you are, of what you Ogunye opala na zoma o mero na kende na ndo ibiriki ikanga ndo ina mambala o